da chati sedda der yimre ne Bashiru Abubakar Yusbi wi'etende wayrude Salihijo Ahmad
be inde Allah cheni do yimre ne fuddira umro wo ko kiye yonki wade ki medana mi wadi salatu he dow nabi Muhammadu alo be ma ko sahabo en fu misilmina den tabi'i na he ben fu tokku be tabi'i modi be sunna he julbe lamnu be tokkina siba wa sallimo ya kisilmina dow be en da yimre woyrude de ite ko moynana inna lillahi wa na ilayhi raji'un allahu akbar soinde maunde wadinana allahu maudo chenido onwi oyito mum iftor de belor tirde fu wadete nana kala yonki fu seimedo yinde dedere sei waktu be toye fe oto dum andana allahu akbar soinde maunde kan wadi so ya kimen bana salihi joba ma ina ginni he imbe walani foddo huonga al sei ya mumitu he baude mu foti mainina sibawo don konu fimi imgo he imrende mi woira di gimi salihi jobe amnana.